Party Washington, wishing you a great week.
halkani walaanta af Soomaaligaa cada VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada geeska Afrika iyo caalam koornood naga la socotaan boga internetka VOAsomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin 1 March sanadka 2022 afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki ee caalamkana waxaad la socotiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa sahra ciidla nuur
marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan waxa waa dadka Soomaaliyeed khaasatan dadka magaalada Muqdisho jooga waa inay sanka xirtaan waa inay seenaysa salaamin waa inay sanka xirtaan cudurkan waa cudur halis ah waa cudur runtii dhibaatooyin baan adduunka dhan ku haya khaasatan anagu waa u daranahay awoodeena dawladeed iyo awoodeena maxaa ku jiraa shacab waa iska hooseysa
kaasi wuxuu ahaa wasiir dawladda amniga ee Soomaaliya Farxaan Cali Axmed oo kasoo bogsaday xanuunka COVID-19 kana digaya khatarta uu leeyahay xanuunku warbixin ayaan idinka haynaa qodobada kale aad maqli doontaan waxa kamid ah abaaro baaxad leh oo laga soo sheegay gobolka Gedo iyo gurmad biyo dhaamisa oo deegaanada qaar ka bilaabmay waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Djibouti iyo Kenya oo kala saxiixday heshiis dhinaca korontada qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa idaacaddeena subaxnimo marka hore sawirkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan mahadsanid sahra guddi talabixin oo ka tirsan xarunta la socodka xakamaynta xanuunada Mareykanka ee CDC loo soo gaabiyay ayaa soo dhaweeyay talaalka Johnson & Johnson waxaana ay si buuxda u soo jeediyeen in qof walba oo ka weyn 18 sano uu qaadan karo ogolaanshaha hay'adda CDC ma ahan mid kama dambeysa balse waa mid si weyn loo ixtiraamo marka ay timaado hay'adaha iyo khubarada caafimaadka agaasimaha hay'addan Rogel Walensky ayaa goor dambe ansixiyay soo jeedinta guddigan axaddii shalay oo ay CDC-du markaasii ansixiyeen talaalka Johnson & Johnson ayaa imanaya maalin kadib markii hay'adda dawada iyo cunnada Mareykanka ay si rasmi ah u ogolaatay bixinta iyo isticmaalka talaalkan oo ah mid mar kaliya la qaadanayo ku dhawaad 4 million oo xabo oo talaalkan ah ayaa diyaar u ah in la bixiyo laga bilaabo talaadada bari ah Iran ayaa dib uga degtay ka qaybgalka wadahadalo rasmi ah oo ay la yeelan lahayd Mareykanka iyo 3 waddan oo ah kuwa ugu awood daran wadamada Yurub si markaasii loo soo nooleeyay heshiiskii 2015-ka ay Iran ku xakameeyayse horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. Maamulka Tehran ayaa sheegay in ka hor inta aan kulankaasi la qaban marka hore maamulka cusub ee madaxweyne Biden oo Iran ka qaado cunqabateynta saaran dalkaasi. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in marka la eego ficiladii iyo wararkii ka soo yeeray Mareykanka, Britain, France iyo Jarmalka in aysan Iran aysan xilligan u arkeynin waqti la qabto wadahadalo rasmi ah ee wadamadan la galaan. Wadahadaladan ayaa waxaa soo jeediyay madaxa siyaasadda ee midowga Yurub. Afayeenka aqalka cad oo ka jawaabaysa arintan axaddii shalay waxay sheegtay inay tahay niyad-jab jawaabta Iran balse waxay xustay in Mareykanku ay diyaar u yihiin inuu dib u wajaho Iran si xal diblomaasiyad oo miro dhal ah loo gaaro Mahadsanid Falastiin oo warkii dunida ay nala socotiinaysaa halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington Aynu ku bilowna ku dhawaad 600 oo qof ayaa la sheegay in xanuunka laga helay 2 cisho ee la soo dhaafay dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa soo badanaya dadka la dhigay isbitaalada amaba u baahanaya gargaar caafimaad oo ay xaaladoodu adag tahay. Haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee xanuunka iyo digniinta ay xildheereyaasha caafimaadku bixinayaan waxa warbixintan inooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa la hardamaysa wareeg labaad oo xanuunka coronavirus ah. Wuxuuna u muuqdaa mid mararka qaar gilgilaya awoodda hay'adaha caafimaadka iyo isbitaalada gaar ahaan marka uu qofku u baahdo qalabka lagu neefsado. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha isbitaalka Martini oo inta badan la geeyo bukaanada xaaladoodu ay adag tahay. wuxuuna ka waramayaa sida ay tirada dadka oo xanuunka u soo ridanaya ay u kordhaysay iyo ciriiriga mararka qaar ka yimaada.
Xaaladda coronavirus way kordhaysaa tirada ee bukaano ay la helayo. Waxaa kaloo kordhaya dadka maalin walba u baahan in isbitaal la jiifiyo oo xaaladooda oxygen iyo naqiska uu ku xirmaya iyadana aad u kordhaysaa. 24 saacii ugu dambeysa 266 qof ayaa laga helay, halkii 48 saacii ka horreysana laga helay 300 iyo tiro intaas ka badan. Waana marka intii ugu badneyd waayo xanuunka hal maalin gudaheed la helo. Waxaa laga baaray 24 saacii ugu dambeysay 1803 qofood, marka waxaana laga helay 266 oo ka dhigaysa positivity rate-keena inuu aad u badan yahay. Waxaa kaloo aydana aada u soo kordhaysa dadka xanuunsan ee calaamadaha xanuunka qaba ee qandhan naqaska uu ku xiran yahay ee isbitaalada u baahan ee imaanayo. Waxaa xataa xusid mudan in dad dhalinyaro ah oo ay da-doodu ka hooseyso 50 sano ay markaan uu xanuunka iyaguna uu soo lidanayo oo runtii xaaladan cusub ay la socoto.
Sidoo kale waxay xaalad adag oo xanuunkani uu keenay ka jirtaa gobolka Gado oo aanay adeegyada caafimaadku ka mid ahayn qalabka lagu neefsado. Wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee maamulka Jubbaland, Aadan Ibraahim oo Xirsi oo gobolka ku sugan, ayaan weydiiyey bal sida ay tahay xaaladda xanuunka coronavirus iyo adeegyada dadku ay heli karaan.
Garbaari oo magaalada caasimada, waxaa 24 saacii asoo dhimatay 6 qof oo ay 3 waayeel yihiin. Ma jiro qalab caafimaad oo diyaar ah oo jirdiiba lagu ogaan kara in cudurkii coronavirus uu qof ku hayo iyo in kale. Mana jiraan dawooyin ku filan. Dadkana cudurku waa ku cusub tahay, wacyigashanaantana way ku cusub tahay, oo sida Soomaaliya inteeda kale oo dhanba waxa weeye dadkii ay san cudurkii kana wacyigashanayn iskana baari karin markiiba aan la ogaan karin. Dawooyin diyaar ahna aysan jirin oo Soomaaliya dhanbay dawooyin kuna ku yar yihiin. Laakiin xaalad khatar ah oo cabsi badan leh ayaa ka jirta Garbaharey. Gobolka intiisa kalena waa un lamid.
xanuunkan oo ku dhacay dad badan oo bulshada aada looga dhex yaqaanay qaarkoodna ay u dhinteen ayaa dadka uu ku dhacay ee ka badbaaday waxaa ka mid a wasiir dowlaha amniga ee dowladda federaalk Soomaaliya Farxaan Cali Axmed oo kula taliyay shacabku in ay is ilaaliyaan.
Anu waxaan ka mid ahaa dadka yaraysanaya ayaan ka mid ahaa oo aan inta badan u hogaansamaynin macnaha talooyinka dadka howlwadeenka ee caafimaadka iyo madaxda. Waan ogahay meesha aan ka qaaday, dad fara badan ayaan isisalaanay ayadoon sanku ii xirnayn. Waxaan ku yidhaahdaa faradhaqa oo ku dadaali jira, laakiin san xirko kale iyo ama afkoo la daboosho run ahaantii maana ku baraarugsanayn ilaa uu igu dhacay. Oo maxaan ku yidhahda cudurkan uu igu dhacay marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan waxa waaye dadka Soomaaliyeed, khaasatan dadka magaalada Muqdisho jooga, waa inay sanka xirtaan, waa inaysan isa salaamin, waa inay sanka xirtaan. Cudurkan waa cudur halis ah, waa cudur runtii dhibaatooyin baan adduunka o dhan ku hayaa, khaasatan anagu waa u darannahay. Awooddeenna dowladeed iyo awooddeenna maxaan ku yidhahdaa shacab waa iska hooseysaa. Marka waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo aan ka dhaxlay waxay tahay cudurkan inuu yahay serious, inuu yahay inuu dhab yahay, inuu cudur xun yahay, inuu cudur dilaa yahay.
Dr. Jalaaluddin, agaasimaha cisbitaalka Martiin, ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed u sheegay in xaaladdu ay adag tahay, adeegyada caafimaadkana culays badan uu ku dhacayo, dadkuna ay u baahan yihiin in ay taxadaraan.
Horta xanuunkan waxa ugu weyn oo aan haysano waa ka hortag, malaha daawo. Khatartiisana aad u badan tahay. Qofku wuxuu fursad haystaa intuusan xanuunka ku dhicin oo uusan calaamadaha khatarta qaadin. Sidaas darteed waxaa aad muhiim u ah qofku inuu naftiisa ka taxadaro. Waxay u baahan tahay isxilsaar shaqsiyadeed iyo mas-uuliyad qof, mas-uuliyad qoys, mas-uuliyad bulsho. Can xanuunka coronavirus ma aha kaftan, waa reality, waa jiraa. Waxaa uga badbaadi kartaa inaad afka xirato, gacmaha iska dhaqdo, dadka ay kala fogaadaan. Waxa aan dadka kula talinaynaa in xanuunka ay ka feejignaadaan, aysan qaadin, haddii ay qaadaan naysan u gudbinin dadka nugul, waayeelka iyo dadka xanuunada qabo.
Soomaaliya hadda ma lahan adeegyo caafimaad oo dabooli kara baahida bukaanada xanuunkana uu soo ridanayo, sidoo kalena baraaruga bulshada ee ku aadan ka hortagga xanuunkan ayaa ah mid hooseeya sida ay qabaan khubarada caafimaadka.
mahadsaned Falastiin oo warbixintaasi nala socodsiinaysa, halkaa ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
dan la labaatan milyan ayaa dalka Britain waxaa la siiyey tallaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisii hore. Ilaa iyo 4% ayaana qaadatay tallaalka labaad. Warbixin ay dawladdu daabacday ayaa lagu sheegay in 20 million iyo 500,000 oo qof ay qaateen tallaalka hore ilaa iyo 26 bishii Febraayo, halka 777,000 oo qofna ay tallaalka labaad ilaa iyo shalay ay qaateen. Tan macnaheedu waa in 1.5% ay qaateen dadweynaha Britain labada tallaalba, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasaaradda Caafimaadka Britain iyo dowladba waxay ku sheegeen tiradan guul soo hoyatay dadweynaha Britain. 17.52 million oo qof ayaa tallaalka koowaad la siiyey England intii u dhaxaysay 8 December ilaa 20 February ee sanadkan. 407,000 oo qof oo kale ayaana la tallaalay, sida lagu xaqiijiyey daabacaddaasi ay dowladdu soo saartay. 2 million oo qof ayaa London oo kaliya lagu tallaalay, 9 million ee qof ee ku nool magaalada 2 bilood gudahood, 1.89 million oo ka mid ah waxa ay qaateen tallaalka koowaad. Mandaqada Welshka waxaa la tallaalay dadka badan 1 million, tan iyo intii mashruuca tallaalka laga bilaabay. 3 qofba 1 qof ayaa bulshada dadkaasina qaadatay tallaalka. Mandaqada Scotland 1.57 ayaa la siiyey tallaalka koowaad. Dadka badan 1 million ayaa la tallaalay waqooyiga Ireland, 2,300,000 qof ayaana qaatay tallaalka labaad. Laakiin weli waxaa warwar laga qabaa dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto. Dr. Samira Xasan oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud ayaa ka warantay khatarta uu leeyahay xanuunkani.
COVID-19 dhaawaca ugu weyn wuxuu gaadhsiiyaa sambabada ama neef-mareenka. Qofku markuu infekshanku ka taweynaado, barar iyo dheecaan ayaa ka buuxsada sambabka. Dadka marka dhakhtarka la dhigo waxaa lagu caawiyaa neefsashada iyo oksijiinka. Dadka qaarkoodna way ka sii daraan oo waxay u baahdaan in la suuxiyo oo la geliyo tuumbooyinka neefta ka caawimaysa oo la yiraahdo ventilation machine. Waa dadka ugu xanuunsanaya intensive care unitka jiifa. Waxaa kale oo lagu caawiyaa faleebada biyaha oo jirka qoyneysa iyo daawooyin kale oo loogu talagalay jirka inay daryeelayso inta ay ka bogsanayaan infection ka kan. Laakiin se ogaada COVID-19 daawo ma leh. Waxaa la isku hadlaynaya oo la sugayaa intu jirkaaga ama difaacaagu uu iska dilayo oo iska celinayo viruska kan si aad u bogsatid.
Dr. Samira Xasan waxaa kale oo ay ka warantay faa'iidada tallaalka.
Tallaaladu waxay kiciyaan difaaca jirkeenna. Waxaa lagugu durayaa wax u eg qayb yaro ka mid ah hidde-sidaha samaynaysa spike proteinka oo la yiraahdo mRNA ama messenger RNA. Spike proteinku waa protein yaryaro ka taagan coronavirus kasta. Tallaalku wuxuu yeelayaa inay unugyada jirkaaga ay sameeyaan spike proteinkaas oo badan. Spike proteinkaas ayaa dhiiga dhex maraya oo la kulmaya unugyada difaaca. Difaaca jirkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronaviruski runta ah yahay maadaama uu ku garto spike proteinka. Wuxuu markaa sameynayaa unugyadii difaaca oo badan. Marka jirka la khiyaaneynaya oo si ay difaacaaga usu diyaariso markaad la kulantid fayraskii dabta ahaa lagugu duri maayo coronaviruska laftigiisa.
143,000 oo qof ayaa ilaa iyo imika u dhintay xanuunka COVID-19 dalka Britain. Sabtidii aynu soo dhaafnay 7,443 qof ayaa xanuunka laga helay, waana tiradii ugu yareed ilaa bishii Oktoobar. 7 maalmood ka hor tirada dadka qaaday xanuunka waxay ahayd 10,406 qof. Saynis yahanaduna waxa ay sheegeen in tallaalku shaqaynayo. Dowladda Britain ayaa sheegtay in haddii hawsha tallaalku uu sidan ku soo socdo sida ugu dhaqsaha badan la yareyn doono xayiraadaha dalka saaran. Abril wixii ka bilowda meelo badan oo ay dadku isugu iman jireen ayaa la furi doonaa, laakiin waxaa la doonayaa in bisha Juun 2020-keeda la isku dayo inay noloshu caadi ku soo noqoto. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Dalka Jabuuti oo ka mid a meelaha adeegyada korontadu ugu qaalisan tahay dunida ayaa dhowaan la sheegay in shirkadda soo saarta tamarta korontada ee dalka Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo KenGen ay la gashay heshiis qandaraas dhinaca tamarta korontada oo ay ku baxayso lacag dhan $6.54 million oo dollarka Mareykanka. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
mashruucan oo ay dalka Jabuuti ka fulin doonto shirkadda soo saarta tamarta korontada dhulka hoostiisa ee Kenya oo laga fulin doono dhowr meelood oo dalka Jabuuti ka tirsan ayaa waxa ku baxaya adduun dhaqaale oo gaaraya ilaa 6.4 milyan oo lacagta Mareykanka. Ujeeddada mashruucan ay dowladda Jabuuti ka leedahay ayaa ah sidii dadka iyo dalka Jabuuti ay ku heli lahaayeen tamarta dabiiciga ah ee korontada loo isticmaalo. Arrintaasoo dadka reer Jabuutina u sahli doonta inay si fudud ay u helaan adeegyada korontada ee ay u baahan yihiin. Madaxa shirkadda soo saarta tamarta korontada Kenya ee KenGen loo soo gaabiyo, Rebecca Miano, oo ka hadashay qandaraaskan ay la kala saxiixdeen dowladda dalka Jabuuti, ayaa sheegtay inuu qayb ka yahay mashruucani tallaabooyinka kala duwan ee ay shirkadoodu KenGen ay ugu faa'iideynayso tamar dhuleedka waddamada Geeska Afrika oo dhan. Sidaasi awgeed, waxaan doonaynaa in sannadaha soo socda aan joogno dalal ka tirsan qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale xusid mudan inaanan keliya daneynaynin kordhinta joogitaankeena Afrika, laakiin sidoo kale ujeeddadeennu ay tahay inaynu kor u qaadno awoodda tamarta ee gobolka oo dhan, ayay Miyano ku tiri hadal ka soo baxay xafiiska shirkadda tamarta ee Kenya ee Kenya Electricity Generating Company ee magaalada Nairobi. Aqoonyahanada ka soo jeeda dalka Jabuuti ayaa sheegaya in mashruucani ballaadhan ee dhanka tamarta dhulka hoostiisa ah laga qodayo uu aad muhiim ugu yahay dalka Jabuuti, waxaana mashruucani uu dadka reer Jabuuti u fududeyn doonaa inay helaan koronto bilaa lacag ah, sida uu sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika, gaar ahaana dalka Jabuuti.
Korontadan ama tamartan ku salaysan shidaalka ama gaaskan diiselka iyo wixii la mida looga guurana ma aragtay ilo kale oo dabiici ah laga dhaliyo tamartan dabiiciga ah si korontada loogu isticmaalo, sida matalan tani uumigan ama tamartan laga dhalina dhulka hoostiisa oo kale ee loogu gudbo, taasina ay u sahasho nolosha dadka reer Jabuuti iyo korontada ay isticmaalayaan inay u fududeyso. Dadal noocaas oo muddo ay ku jirtay dowladda Jabuuti ay qayb ka tahay taasi keliya tan keliyana kuma eka, ceelal badan oo kaloo la qodayana way jiraan, oo sida maaragtay ceelal laga qodi doono goob lagu magacaabo Lagacasal ayaa maaragtay iduna jirta oo la qodayo. Faa'iidooyinka ka dhalan kara arrimahani waxaa la tilmaami karaa in haddii ay hawshani si fiican u hirgasho in ay fududeynayso tamarta iyo korontada waddanka oo fududaata, ama sidan hadda ay tahay dhaanta oo looga gudbo tan ku salaysan gaaska iyo waxaa la mida oo la helo mid ku salaysan waxyaabaha dabiiciga ah sida tamarta dhulka hoostiisa laga dhaliyo, taasina ay koronto jaban oo rakhiis oo dadku awoodaan tayadeeduna ay fiican tahay la heli karo.
Marka laga soo tago in mashruucan weyn ee dhanka tamarta ah ay fulinayso shirkad Afrikaan ah, waxaa sidoo kale inta uu mashruucan socdo ka faa'iidi doona dadka reer Jabuuti iyo sidoo kale muwaadiniin kala duwan oo Geeska Afrika ka soo jeeda, kuwaasoo fursado kala duwan oo shaqo abuur ah ka heli doona mashruucan.
Waxaa muhiim ah in ay shirkad Afrikaan ay fulinayso mashruucan waddan Afrikaan laga qabanayo, taasoo runtii muujinaysa inay waddanada Afrikaanku isku tashadaan oo iyagu dhexdooda iska caawiyaan, isgargaaraan, iskana kaashadaan sidii ay khayraadkooda iyo maaragtay wadanadooda hadday noqoto dhinaca tabarta iyo hadday noqoto dhinacyada kala duwanba inay iyagu ay soo saaran karaan oo shirkado maxalliya oo wadanadoodii ka jira ay ka shaqeynayaan oo isweydaarsanayaan. Taasina runtii waxay xoojinaysaa xiriirka labada wadan iyo aragtida ama in hammiga ay ka leeyihiin wadanada Afrikaanka ay ka siman yihiin in maaragtay tamarta wadanadooda la xoojiyo iyo wax soo saarka iyo khayraadka wadanka la iska kaashado la xoojiyo, ayay iyaduna runtii ay qayb ka tahay halkii loo adeegsan lahaa wadana ajnabi iyo reer galbeed iyo shisheeya loo adeegsan lahaa inay maaragtay khibrad Afrikaana ay adeegsato oo ay soo saarto oo isweydaarsadaan. Taasina iyaduna waa horumar la gaaray ayaa la odhan karaa.
shirkadaha laga leeyahay qaarada Afrika ee dhanka horumarinta ka shaqeeya ayaa sanadihii ugu dambeeyay isku dayayay inay daboolaan baahiyaha dhanka horumarka ah ee ay qabaan wadamadooda, taasoo la hadalhayo inay inta badan ay meesha ka saareen shirkado badan oo reer galbeed ah kuwaasoo horey u qaban jiray shaqooyinka noocan oo kale ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Kad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxa gobolka Gada ka jira abaaro saameeyay dadka iyo dunyada, waxaana sii kordhaya qeyladaanta ka imaanaysa maamulka gobolka iyo qaybaha bulshada, iyadoo hadda ay bilowdeen gurmad iyo biyo dhaamin markaasi ay iska kaashanayaan maamulka degmada Baardheere iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmada Baardheere si loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool dhulka miyiga ah. Fafaynta warkan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Abaaraha laga soo sheegayo deegaanada dhowr oo ka tirsan gobolka Gado ayaa saameynta ugu badan waxay ku yeesheen dadka reer guuraaga ahi iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan tuulooyinka ku yaala guud ahaan gobolkaasi Gado. Qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaana walaac xoogan ka muujiyay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka reer miyiga ahi ee ku nool deegaanada ka tirsan gobolka Gado, balse maamulka degmada Baardheere, Culmaudiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo iskaashanaya ayaa bilaabay gurmad biyo dhaamin ah oo la gaarsiinayo dadka ay saameynta xoogan ku yeesheen abaaraha ee ku nool dhulka fog ee miyiga ahi ee ku dhow degmada Baardheere ee gobolka Gado. Nabadoon Cali Saalax Xasan oo ka mid ah waxgaradka degmada Baardheere, isla mar ahaantaana gaaray deegaanada ay abaaruhu saameeyeen, ayaa walaac xoogan ka muujiyay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka reer guuraaga ahi iyo dadka ku dhaqan tuulooyinka ku dhow degmada Baardheere ee gobolka Gado.
Tuulooyinkaasi mar waxaa ka mid ah Garas Dulul, Taraka, Takar, Muugaale, Balanbaal, Wargudmuudo, dhulkaasoo dhan baan soo maray. Dhulka ayada marka waxaan ku arkay waxaana la soo koobi karin. Abaar way kala tahay, abaar oon oo dadku ay oon la kala baxayaan oo maaragtaye tuulooyinka qaarkood halis ay u tahay in laga guuro ayaan meesha ayada ku soo arkay. Marka qayladaan weyn baan hadeer wadaan
waa gartay.
Marka dhulka ayada wuxuu u baahan yahay gurmad bini'aadanimo u baahan yahay, walow hadeerna ay socdaan biyo dhaaminna aanan ku filnayn oo yaryar oo ganacsato la abaabulay iyo adigu waxaun shaksiyaad un maaragtaay muxsiniin ay waxda bixiyeen dhulka. Marka xaaladiisa aad bay u adag tahay. Tuulooyinkaasoo dhan xaalkooda waa adag yahay iyo dadkii reer miyiga hoos degana intaba waa xaalkooda ma fiican, aad buu adag yahay. Abaartaasi waa ilaahay naga soo gaaraa bay u adag tahay. Waxa lagu nool yahay waxaa u badnaa warihii maaragtaay gacaanku codka ahaa, warina sanadkii hadda ahaa iyo kii ku xigay midna biyo fiican ma aysan gelin.
Sidoo kale Nabadoon Cali Saalax Xasan oo gaaray deegaanada ku dhowdhow degmada Baardheere ayaa VOA u sheegay in deegaanadaasi uu ku soo arkay xaalad bini'aadanimo tan ugu adag, dadkuna ay safan yihiin hareeraha wadooyinka si ay biyo uga helaan gaadiidka wadooyinka maraya.
Wallahi anigu baabuur yar baan watay Baardheere markaan ka baxay iyo targetka aan wargudin u socday baan tagay. Saacad markaad gaartaba dad jidka taagan oo maaragtay saddex liyaal gacanta ku haysta oo dhuunta taabanaya meel kasta ku istaagaya, dadkaana waxay u badan yihiin haween iyo caruur bay u badan yihiin. Marka xaalku aad buu adag yahay, qof kasta baawrka guuxiisa markuu maqlo jidka soo dhex istaagaya. Ilaahay roob ha nasiiya, laakiin xaaladdu inay kasii dartana aad bay u muuqataa, aduusan Ilaahay naga soo gaarin gurmad kalena aanan la helin. Xaaladdu aad bay u adag tahay. Adduunka, maamulada, hay-adaha caalamiga ah, intaba waxaan dhihi lahaa cid kasta oo waxayso oo awoodo in maaragtay dadkaani maaragtay degan gobolka Gado gurmad lala soo gaaro oo gurmad waa sii kalyahay gurmad biyood lala soo gaaro oo biyo dhaamin lala soo gaaro ayaan baaq u diri lahaa.
Gudoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gado Maxamed Wali Yuusuf Cabdullaahi oo VOA la hadlay ayaa sheegay in saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka ku dhaqan koonfurta gobolka Gado ay xilligan tahay tii ugu adkeed ee abid soo marta.
Runtii deegaankaas guud ahaan waxaa ka jira xaalad biilaaneed oo aad u xoog badan oo runtii aan lasoo koobi karin, aan la qiyaasi karin. Abaartaas oo biilaantaas oo dhasamaysan kii abaar, sidoo kale waxaa ka jirta cuno la-aan aad u badan iyadana. Marka guud ahaan deegaankan suulkan ka ahay aan joogo hadda waxaa ka jira xaalad aad u adag. Anagana dadaallo waa wadnaa insha allahu tacaala, waana ilaahay ma roob u keenno, rajaynayna dadaallo un dadkaas wax lagu gaarsiinaa wadnaa anagana.
ma jiraan ilaa iyo hadda dad u dhintay abaartaasi?
Dadii xoolaba u dhinteen, dadii xoolaba u dhimanay, walaa dhimanay abaarta. Waa biiraanta aad bay xoogan tahay. Marka tira aada rasmi ku sheegay ma jirta, laakiin dad iyo xoolaha u dhimanay waa jira.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa sheegay in xilligan ay wadaan biyo dhaamin walow aanay ku filneen biyo dhaaminta ay sameynayaan baaxadda dadka ay saameynta xoogan ku yeesheen abaaruhu.
Guddiyada jira deegaanka ka samaysan oo aladaa gurmad ku taagan maamulka degmada gobolka oo hadda nala joogo barasaas nala joogo dadka deegaanka deegaanku dhashay oo qurbaha jiro dhammaan isku tishwaa socdo, laakiin wax ku filan maaha. Sababtoay tahay deegaanku waa deegaan ballaaran, saameynta abaartana aad ayay u xoogan tahay, laakiin dadaalo dadkaas lagu badbaadinayaa socdo oo haddana aduu biyodaami qaybuunu ka mid waa gaarsiinay waxaan geynayna meesha wax ku filan maahan oo dadku aad bay mogta deegaanku waa dad lamaa ku noolaa biyaha ugu daran, hadda biyaha ugu daran marka aduu booyada biyaha noota deegaan dhowr u dirdirnay boqolkiiba 99 saameyn bay ku leedahay dhulka miyiga fog tuulooyinka guud ahaan nawaaxiga degmada biyola-aan xoogama ka jirta, dad xoolihii waa ka dhamaanayaan, dadki hadda nafti dadka ayaa mogtahay isku jirta oo rabaa jiro. Marka hadda naftigee dadka la baxsanayaan oo magaalooyinka iyo meelaha ugu dhowga soo cararayaan mana soo gaaraan oo miyi waa dhul dhowr boqol kilomitra marka anaga, laakiin waxaan isku daynaa meelaha dadka ay jawaan in biyo lagu gaarsiiyo se naftooda la badbaadiyo.
Meelo badan oo ka mid a deegaanada Jubbaland ayaa xilligan waxaa ka jira abaar baahsan, taas oo dadka iyo dunyaduba saameyn xoogan ku yeelatay, balse ma jirto ilaa iyo hadda cid si gaar ah ugu gurmatay dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay haba ugu darnaatee deegaano ka tirsan gobolka Gado. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aanu idinku tala galnay. idaacaddeenni dhegaystayaal waa naga intaan, waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuuri anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaa mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNee. In its deadliest weekend since a military takeover, Myanmar records nearly 20 deaths in just one day as security forces opened fire and made mass arrests in an attempt to break up protests that challenged the military seizure of power. AP correspondent Karen Chamas.
Gunshot police appear to be using live ammunition to disperse the protests. Police use of live fire on crowds was also reported in many other cities, including Yangon and Mandalay. A UN human rights official said it had credible information that almost 20 people were killed and dozens wounded. It also believed that the forces used tear gas, flashbang grenades, and stun grenades. I'm Karen Chamas.
The administration of President Joe Biden says that it remains open to talks with Iran over the 2015 nuclear deal, despite Tehran's rejection of an EU invitation to join a meeting with the U.S. and the other original participants in the agreement. A senior administration official says the U.S. is disappointed in the rejection, but it remained flexible as to the timing and format of the talks. The official says the U.S. sees Iran's decision to snub the European invitation as part of the diplomatic process. The official says the U.S. will be consulting with other participating countries on moving forward in all of this. The United Nations will appeal to donors for nearly $4 billion for Yemen to prevent what it says would be the worst famine the world has seen for decades. More than 6 years of war between the Saudi-backed government and the Iranian-supported Houthi rebels has pushed the Middle East, a poorest country, to the brink. More at voanews.com. This is VOA News. Former U.S. President Donald Trump took the stage for the first time since leaving office at the Conservative Political Action Conference Sunday in Orlando, Florida. More from AP correspondent Ben Thomas.
Judging by the crowd's reaction, the former president didn't disappoint.
Joe Biden has had the most disastrous first month.
While Trump called for Republican unity, he also ripped GOP leaders who accused him of inciting the January 6th riot at the Capitol.
Instead of attacking me and, more importantly, the voters of our movement, top establishment Republicans in Washington should be spending their energy in opposing Biden, Pelosi, Schumer, and the Democrats.
Trump acknowledged that courts have rejected his claims of election fraud, but dismissed it.
The Supreme Court and other courts didn't want to do anything about it.
The White House says simply it's not focused on Trump's remarks. Ben Thomas, Washington.
Initial deliveries of the newly approved Johnson & Johnson COVID-19 vaccine should start on Tuesday, helping to boost vaccination rates across the United States, according to senior administration officials. The officials acknowledge that vaccination rates among minorities are not where they ultimately want them to be, but said federal officials were working closely and monitoring distribution to ensure it was equitable. They urged everyone in the United States to get a vaccination as soon as possible, as it was their turn, and said that Black and Brown Americans should understand that safeguards had been put in place after past cases of discrimination in the medical field. Britain's Health Minister Matt Hancock said Sunday that more than 20 million people across the United Kingdom have now received a COVID-19 shot. He described it on Twitter as a magnificent achievement for the country, and he urged all people who get the call for an inoculation appointment to get the jab. Britain has rolled out Europe's fastest COVID-19 vaccination program, raising the prospect of lifting of its current lockdown restrictions between now and the end of June. The UK has seen more than 4 million cases of the virus, with at least 123,000 deaths. Israel announced plans to vaccinate tens of thousands of Palestinians who work inside Israel and its West Bank settlements. Israel launched one of the world's most successful vaccination programs, inoculating over half of its population in just 2 months, but it has come under international criticism for not sharing its vaccine stockpile with Palestinians, even as it plans to share surplus vaccines with far-flung allies in Africa and Latin America. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Botti in Washington. Today is Monday, the first day of March, and here are some of the stories we are covering. Nigeria's opposition calls on President Buhari to lead from the front in the fight against kidnapping.
The president assured Nigerians in 2015 that he will lead from the front, but today it can't be fun. Nigerians are at the mercy of bandits, invaders, and terrorists.
Cameroon separatists accuse government forces of attack on the town of Kumbo. Talks in Abuja to salvage Gambia's rejected draft constitution have failed. UNHCR appeals for millions of dollars for Central African Republic refugees. And Niger's losing presidential candidate demands the release of political prisoners.
Mahaman Usman reaffirmed that he won the election, and the arrest made in the ranks of his supporters are intended to prevent him from proving this, he said.
And starting a nature and climate sovereign bond facility for debt relief. Those stories plus Samson O'Malley's post are coming up on Daybreak Africa. Nigeria's main opposition, the People's Democratic Party, the PDP, has called on President Muhammadu Buhari to adopt a wholesome approach that would end wave of kidnappings in the country. This followed the release over the weekend of 27 boys who were kidnapped last week from their school in Niger State. In reacting to the release, President Buhari assured Nigerians that over 300 girls abducted from Zamfara State would be the last to be kidnapped. Kola Olubondia, the National Publicity Secretary of the PDP, says Nigerians are tired of empty promises.
In Kagara, Niger State, the schoolboys that were abducted have been released. However, what is the modality of their release? How was it achieved? As we speak, the girls that were taken in Changebe in Zamfara State are yet to be released. And it interests you to know that in the situation in Zamfara, there are allegations of complicity on the part of the military, which the People's Democratic Party has asked the federal government to begin an inquest, which the federal government has refused to speak on. So for us in the People's Democratic Party, we believe that the situation goes beyond the undertaking underhand measures and below-the-bench approaches. We think that the federal government should adopt a total measure that will combat the vice.
President Muhammadu Buhari had sent a delegation to Zamfara State. As you know, the girls that were abducted sometime ago this month have still not been released. But the president has said that the abduction of these girls and the boys will be the last in Nigeria. Any comment?
For us, the People's Democratic Party, we are used to such promises, which at the end of the day become empty because they have never achieved purposes. So it is not strange to hear Mr. President saying this will be the last abduction, or Mr. President saying, oh, Boko Haram will be defeated in such a number of days. These are empty boasts as far as we are concerned in the People's Democratic Party. And we have demanded that Mr. President should seek help in the management of the sorry situation in which our nation has found ourselves. It is not enough to reside in the presidential villa in Aso Rock in the comfort zone and be making promises. Mr. President assured Nigerians in 2015 that he will lead from the front, but today it can't be found. Nigerians are at the mercy of bandits, invaders, and terrorists.
The president said that new measures have been put in place that will prevent any further abduction or kidnapping.
The same level of delegation led by the chief of staff to Mr. President was sent to Kaduna State either on Thursday or on Friday to meet with the 19 northern governors and meet with the traditional rulers. A few hours after that meeting, 317 girls were abducted in Changebe, in Zamfara State. What Nigerians are demanding today is that Mr. President should show enough cause to empathize with Nigerians, should be seen as leading the people and leading from their fronts, should be sympathetic to the cause and the feelings of the ordinary people out there. It is not enough to hide inside a presidential villa and be making promises.
It's a pleasure to talk with you always, and thank you so much.
Thank you very much, Debre.
Kola Olubodinya is the National Publicity Secretary of Nigeria's main opposition, People's Democratic Party. He was speaking with us from the capital, Abuja. The losing candidate in Niger's presidential runoff election, former President Mahamat Usman, has broken his silence since losing the runoff to Mohamed Bazoum. Journalist Abdul Razak in the capital Niamey says Mahama has called for the release of his supporters.
Mahama and Usman reaffirmed that he won the election, and the arrest made in the ranks of his supporters are intended to prevent him from proving this, he said, but he will go all the way. He also called for the recount of the votes and the end to the arrest and intimidation of opposition activists. He also demanded the immediate release of all those arrested.
Former President Mahama Usman called on the international community not to recognize the results of the runoff election. But did he also tell the protesters to stop their protest?
Addressing to the international community, he challenged it on the risk of worsening of the situation. For him, this situation is still manageable and controllable if the votes cast by the citizens are faithfully reflected in the result.
Who are some of the political prisoners whose release Usman is calling for?
Among those arrested and whose release Mahama Usman is calling for, we have the leader of the opposition of the current regime, Mr. Hamamadou, the former prime minister and former president. We have Mr. Hamamadou, a former prime minister and former president of the National Assembly. He was formally accused by the Minister of the Interior of being the instigator of the protest. The minister had even said that Mr. Hamamadou was on the run, and it was the day after the minister declaration that Mr. Hamamadou surrendered himself to the judicial police. He is still there without any charge being notified, according to his lawyer. Among also the people arrested and whose release Mahama Usman is asking for, we also have a former Army Chief of Staff, General Mumuni Borema. We also have a candidate for the last presidential election, Mr. Jibril Barry Nassara. He is the big brother of a former president of the Republic, Mr. Ibrahim Barry Nassara.
Journalist Abdul Razak speaking with us in the Nigerian capital, Niamey. Talks in Abuja, Nigeria to salvage Gambia's rejected draft constitution have failed as the opposition and the government failed to reach a consensus. This followed negotiations by former Nigerian President Goodluck Jonathan to help mediate between the disputed parties. Also, over the weekend, Gambia's People's Progressive Party, the PPP, held a chaotic congress where a female member of parliament who lost the election had a row with her opponent. Pandere Umbai has been following these developments from Raleigh, North Carolina, USA.
The Abuja talks collapsed amid lack of consensus among party leaders, according to Sehu Mbalo, the deputy presidential youth advisor. Mbalo says the retroactive clause of the constitution was the main bone of contention at the Abuja talks. The retroactive clause prevents President Barrow from running for more than two terms in office. That never go down well with his supporters. Parliament rejected the draft, saying it was meant to deny President Barrow his current five-year mandate.
I think this further support the suggestion that this constitution is a UDP constitution and is Hussein Dabo's constitution. That's why he is an obstacle to it, because he doesn't want certain things that majority of Gambians wants to be done.
Almost all the parties were willing to accommodate the president's quest to exclude his current term from the draft, but the opposition UDP disagrees. UDP opposes any changes to be effected on the draft constitution. Pasamba Jau is a Gambian political analyst.
The foundation of the talks itself was the most problematic. Because definitely, if you look at it, what I believe happened, I don't think there was any sincerity in these talks. I think this is nothing but an avenue to try to save face.
The European Union and other Western powers have been calling on the Borough government to pass the draft constitution. Such calls were ignored by the MPs. Joe said some of the MPs had even told the West to mind its business and stop meddling into Gambia's domestic politics.
Their argument was, this is a national affair, and constitutional building, in building our constitution, we do not need interference from foreign powers. So for only the government, the same people turn around and now bring a good luck Jonathan and ask him to mediate between political leaders. And part of the other issue that we must ask ourselves is the people who gathered at the Abuja conference, they have no powers to make any changes to anything. The only body that is able to change anything in that draft is the National Assembly.
In another development, Gambia's oldest political party, the People's Progressive Party, PPP, had a chaotic congress over the weekend. One of the female candidates vying for the party's leadership, Tuma Njai, suddenly walked away from the congress, alleging corruption against the party. Keba Jallo is the newly elected leader of the party.
The congress was so transparent. In fact, I think the difficulty she had was she was never in touch with any PPP militant throughout the country. She was disconnected completely from the whole country. Tuma has never set foot until this few recent 1 or 2 months in any constituency.
Jallo has denied the corruption allegations.
I don't have that money to give to Gambia to vote for me anyway. I really don't need that. So this brought the question of corruption. But I can tell you, I have never given $1 to anybody to vote for me.
Jallo says Thomas' conduct was reprehensible. He has called on the MP for Banjul South to apologize to the party for what he called for her hostile conduct. For VOA Daybreak Africa, this is Pan Derimbai reporting from Raleigh, North Carolina.
You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, the first day of March. Cameroon separatists have accused government forces of attacking the town of Kumbo in the Bouy division of the country. But some observers say the separatists initiated the fight with improvised explosive devices. Chris Anu is the Secretary of State for Communication of the self-proclaimed Republic of Ambazonia.
Last week, French Cameroon government held a security meeting in which they discussed storming the county that we call Bouy. Bouy is in the savanna zone of Ambazonia, and Kumbo happened to be one of the chief towns, or call it cities, in Ambazonia. And Ambazonia also has one of the strongest fighters in that community. And so last week, the French Cameroon government held a meeting in which they have now invaded the entire county with thousands upon thousands of soldiers, and they are moving village to village, attacking people, civilians, in the name of Ambazonia fighters. That is what is going on there now. They have now instructed all senior government officials to stay away from the county while they go around to do this. Until this operation is over, and we do not know when it is going to be over.
Chris, why would the Cameroon military just start attack your forces or attack the people? Did your forces provoke the Cameroon military?
Our forces did not provoke them. James, you will recall that we have been in war with La République du Cameroun for 4 years and counting now. Last week, our forces in that community left for some severe damage on the forces of La République du Cameroun and their equipment. So we are not surprised at this move. It is a counter move. However, the problem is that they are not targeting our fighters. They are targeting civilians. That is the major problem here.
If you read human rights reports, they say that there is violence from both the military side and the Ambazonian forces side. Your comment?
Yes, James, the human rights group, they always say that. But the human rights group, they also say that 3,000 people have been killed. Can you imagine that for 4 years, they keep on saying 3,000 people have been killed? But let's assume 3,000 people have been killed. Who are they reporting have killed 3,000? Government soldiers, not Amazonian soldiers. So the problem is not with Amazonia. The problem is with the Republic of Cameroon.
Chris Anu is the Secretary of State for Communication of the self-proclaimed Republic of Amazonia. He was speaking with us from the U.S. city of Houston in Texas. The United Nations Refugee Agency, UNHCR, is appealing for $164 million for assistance and protection for nearly 1.5 million Central Africans uprooted by conflict and violence. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
Civil conflict in the Central African Republic has uprooted about one-third of the country's population of 4.7 million, most now refugees in neighboring countries. A new wave of violence triggered by December's disputed presidential election in the CAR has added to the nearly 1.3 million refugees in the region. The UN Refugee Agency says 100,000 more people are newly displaced inside CAR. It says another 111,000 people have joined the exodus to neighboring countries. UNHCR spokesman Boris Cheshakov says most of the refugees have gone to the Democratic Republic of Congo. The rest have sought refuge in Cameroon, Chad, and the Republic of the Congo.
New arrivals are reporting grave human rights abuses inside CAR. Our colleagues in Gor, in Chad, are caring for a 26-year-old refugee mother who was beaten and raped by a rebel with her six-month-old baby by her side after fleeing her home. She is now pregnant as a result of the assault and is receiving medical and psychosocial support from our teams.
The CAR is one of the poorest countries and one of the most underfunded emergencies in the world. The UNHCR says it urgently needs financial contributions to deliver protection and assistance to the rising number of vulnerable people inside the CAR and in host countries. Despite limited resources, Cheshakov says the UNHCR has scaled up border and protection monitoring. He says it also is supporting survivors of sexual violence and helping to mitigate the risk of further gender-based violence.
We're also working to reduce the risk of COVID-19 infections by building and equipping quarantine centers and areas for treatment and isolation, as well as testing, distributing masks, raising awareness on COVID-19 prevention and social distancing by improving water, sanitation, and health resources.
The UNHCR says the situation is particularly challenging in the DRC. It reports many of the 92,000 newly arrived refugees are spread among 40 remote places close to the volatile border. It notes the new arrivals now outnumber the local population. It adds the refugees are living in makeshift shelters without access to vital services such as education and health care. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
The group Finance for Biodiversity is starting a nature and climate sovereign bond facility in an effort to address both the sovereign debt crisis worsened by the pandemic in many countries. In the coming months, the group says the facility would help set up deals between debtor and creditor nations that would allow more fiscal space for debtor nations to both address nature and poverty issues. Simon Zadek is chair of Finance for Biodiversity.
In the same situation, a French-Gabon deal, and I'm just inventing the example, it could be a German-Pakistani deal, it could be a UK-Suriname deal, but a deal between two sovereigns could be that the creditor agrees to reduce the interest payments or indeed the principal repayment requirement in return for a commitment of the country to achieve certain agreed nature or climate-related performance outcomes, but the money that's saved by the debtor country, the African country in this case, need not all be spent on achieving those performance outcomes. So it creates, if you like, what technically would be called more fiscal space, which in effect is more money that the government has to spend on other stuff, which obviously in the context of the crisis is critically important. So in the short term, nature performance bonds help to address both problems. Debt relief reduce capital repayments, fiscal space, allowing them to spend that money in part on an array of real priorities.
Does this give creditors too much power in the relationship between this trying to use finances to conserve nature and allowing sovereign nations to have more fiscal room? Look,
if I owed you $100 and you said, you know, you don't have to repay me the $100, you know, as long as you, you know, treat your family well and do good things in the community. If I then said to you, well, I'm not willing to do that because you've got that kind of power over me, you know, you can imagine what that conversation might look like. Now, obviously, I'm desperately simplifying the point, and power relationships between creditors and debtors are clearly fraught with problems. But the argument that there should be unfettered debt relief perhaps is not right. I'm not pretending that everything is win-win and everybody will agree, but I think I am arguing, and we are arguing, that there are forms of conditionality that will encourage creditors to make deals that reduce the cost of capital repayments. So it's an incentive to creditors, and it will allow debtors to both increase their fiscal space to spend on protecting the poor, for example, or creating jobs, as well as investing more broadly in the longer-term resilience and growth of the country.
That was Simon Zadek, Chair of Finance for Biodiversity. He was speaking to Ricky Stryak from Amsterdam. Now for Daybreak Africa's Pulse, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with results from the CAF Champions League played across various venues on the continent this past weekend. Wydad Club Athletic moved top of Group C in the Toto CAF Champions League with a 4-0 win over Kaizer Chiefs in Ouagadougou, Burkina Faso on Sunday. The victory took the two-time champions to 6 points after their opening day victory over Angola's Petro de Luanda. Chiefs are still winless following an opening day barren draw in Johannesburg against Guinea's Horoya. In Dar es Salaam, Themba Mishishi Zuwane scored a brace as Mamelodi Sundowns beat 10-man CR Belouizdad 5-1 at the National Stadium in Dar es Salaam, Tanzania, in their Group B Total African Cup of Nations tie. The victory makes it 2 victories in a row from the 2016 champions, who have now gone to 6 points, opening a 4-point buffer between them and second place TP Mazembe on top of Group B. Staying with football, Ghana and Gambia will face off for the second time at the Total Under 20 African Cup of Nations in Mauritania when the two West African sides clash at the Olympic Stadium in Nouakchott on Monday in the first semi-final. The two teams played against each other in the group stages, where Gambia came from a goal down to beat the Black Satellites 2-1 and earn an automatic spot in the quarterfinals, with Ghana dropping to third but squeezing through as one of the best two third-placed teams. In the second semi-final, the Ugandan Hippos will face Tunisia after the East Africans booked a place in the last four following their 5-3 post-match penalties win over a tough Burkina Faso side. Ugandan defender Kenneth Samakula says they are ready for the Tunisia challenge.
We are well prepared. We are ready for the semi-finals, and we hope for positive results. And we should also thank our fans back home for supporting us.
In women's football, Shilin Boysen, the new head coach of the South Sudan senior women's national team, Bright Satellite, has assumed duties. Boysen, who holds a CAF A license, was recently the performance analyst for South Africa's team at the 2020 CAF Women's Championship. She spoke to my colleague James Butty on her vision for the South Africa's senior women's national team.
What is your overall vision for the team?
My overall vision for the team is much connected to the associations. I have a 2-year contract with the association, and I think long term, I know that the vision is to be the best in the SECAFA region. For now, our first task will be to select the most talented players in the country and build a competitive team from there. We want to gain a FIFA ranking as soon as we can within the 2 years and make sure the players get the best experiences playing at the very highest level for their country.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, March 1st edition of Daybreak Africa.